nkwasɛm bere ne ebra sɛ obetie nkwasɛm onua pomodi asɛ obefro bibi obɛ wo na wase wo sɛ nkwa asɛm ebredu emsonfo akwa Hayford na ene obetie asɛm asɛm ifri Lifeway Media Ministry hall ena edibrɛ mesre ni die mu sɛ yɛbɛbɔ mpae ɔdɔmfoɔ no mabɛhufoɔ paabɔtuefoɔ gya wo nkyɛn na akra nyina aba bibie ne waaba w'anim akɔkɔ a aberɛ wo hyira no na wona w'asɛm so ne hyira ɛna ɛhyira wo ma ɛhu adi kyerɛ wo ma ɛwɔ w'asɛm mu ɔmɔde asɛ wobɛfrɛ bibi ɔbɛn wo bio na waakae no sɛ nkwasɛm bere aduo Amen. Awurade ma mo bɔ sɛde ɔsomafo pɔ atuafo wɛhu asɛm yi wei ɛwɔ romanfoɔ homa ne ti dumienu na yɛyi mu dubaako ato ne din sɛ Zeal for the Lord. Say, you will pepper ma on your coupon. Say, me yim yim among your coupon. Na, my name is Summon, many Jehuan Cassa. Be any wa, beating me, a semi quine. Timmy will me walk me wa, a honing pa. Na, wo pepper. Emma, my name is Summy. A minyan coupon. Me sumana. Bia di adansi ese. Mere hira me hon. Yoma inti ewo. Sede wa sumafu po chulo koma. Roma fa oma inti dumi anu. Imudu bakono. Munye emodi bo munya. Munye emodi bo munya. Na munye humumoshi. Monsom erade. Samia say mehwe. Sa akwanje bi wo ho. Na unia se chase. Etumi eye. Nye de bo erade adwuma. Momma yantwentwen ye nanase. Mama obi me pa yechew ansana ya bana ya bere ya baba yo kase na ho din biara ebetin se ye di ebeye saade no na ye di abo ano e kase yeye na ye di boa onyakopon adwuma e kase enye honhumu shia ewa nama bi wa hwa Kristo ni biara eye wa sedie ese uye sedie a twa se uye edika ene se twa se mpaibo eye ade a be ma Kristo ni wa eshi ye se mpaibo ntentie mu akekemu how many times and I bred do saying it me bom pai Bible no see twa se onipa bom paye wa bra ombre ho. Eje Bible no ka chere se se ye honhom hia na ore chere se obekanya wo ho honhom. Bible no se ni ene honam ne mboja na nya. Nyamro ya se mu ye bra obegina wo na so ade a wo ye chere se ade no wo regire ho se wo regire. Tu tumi ya ma fifire kratu o bo se uma uma o pija honhum na uma woni ji onyakopon adwuma ho e wo mpaibom mpaibom ne se wo reka wasam a kire onyakopon ibiara wo reka wasam a kire onyakopon ene se we hunhu mushi na 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 osaso empo empire we are account dressing. How many times na yetimi enya bre account onyankopɔ asɛm yetufu wɔ kwan wo so onyankopɔn ama yɛ nna a ɛne ɛbrɛ na wohu sɛ yɛhyehyɛ from January down to December. January ɛwom ɛna dodoɔ sɛi sɛ January ɛwom ifa sɛ 31 days a ɛberɛ biara sɛ January a January no on the first no bɛkan Psalm 1 na wode yɛ ne saa sɛ wopɛ sɛ wohwɛ nyankopɔn wode hwɛ nyankopɔn asɛm ɛkɔ Bible no mu yi a na wode hwia na worehwɛ nyankopɔn asɛm no a worekae no na ɛnso wode bɔ mpae sɛ Daniel de no yɛ tu a wokɔ hɔ February so saa March saa April saa May June July August September, October, November, Saturday, Biara Dano, say, see, say, ne, eh, on the 14th, on the 12th, on the 11th, and when I say, be able to call Psalm 11. What kind of, you know, you are kind of, and you be a come on, they are bomb pie, but to me, in 70 people, or not, they are bomb pie. It was so many, so many people, and what mean, your bread among whom is soon your compassion, and sana, or a person, what kind. From Genesis to December, so and then they'll put me a quo, no kind of kakra, kakrasa. And no, I'm a shoe, but people are brave, but I'm baby, I'm a genie kayo, no homely kayo say, what's a wood da? Now, tabom pay between 3 to 5 o'clock. Opa, that's said that you will do on home to bring yano. That's a home, a shiano. Ready? Do me a ne boy. Now my intimi and to sign them away. Then we shall be boy, be brave. Be also say, once me rally. If I say, be so on there, I say, so wouldn't your breast summer radiana? And I assume, Sikao, Yasume Juma. Annie, Bible, and say, and sign your man in the day. Nan so, Emma, would you mano, and quire, acquiesce, dear. Ma wonne onyankopon sumu ene mo me hwade ene no bi esisu kwa ware mu na odeno ho ese no manyine mu ebra opo aware aware kanka yenu anum bai nyankopon ye na dom na faifu na osue na asum bi mu a fede bon se yon se wo ba busum mi ansan sia bia nkron ansan na ebia wetumi akekan ho asore mbaba nisa so nya ba busum mi ansa bi tra efie busum sia bi tra efie na wo de hwe ne ba na osisi akwa no ansan na bia wetumi aba ba sum onyankopon no ana wa ba asore no ode ayetuamu da ade akwa no ay excuse ese se de bla no onya bi no na de bia de ne bre se obesu mo nyakopon ene onyakopon ye na adom no o ma ye hwe e won nya mesum mu da ade na oye ama no nya mesum akofom o kosano na ade na wo ma sori a akola yo na eso di onyankopon edene dum wo na no bi ekwa ma wo eno abaya konsidi ama wana onya mi bisa sa dad na aya konsidi ama onya mi sum edema de na aye akonsidi ama wo edad de pese mi bisa wo mesere wo ba bi bia anya akonsidi wo dwuma anya akonsidi wo aware anya akonsidi na waba wo musu anya akonsidi yobodi anse ebrei akwene wiye mu ebrei da musa ebesum onyankopon onyamesompa onyamesompa pinye wo mu ene ne ebenya mfasodie mfa ho ha wo na amane ne atetie Paul Kayo asi mobia majejemi mobia mahame esan se mesu Yesu Kristo akam wo mene paduam ebese mbisa wo nese wo su Kristo akam wo ne paduam ana Paul si mobia mfa bibia besi mi kwan wo mobia mfa ho na amane bia mrami wo esan se Yesu Kristo akam ne womene paduam fa nyame sumi ni agro sa se dachi binu e wakuntabu pose me twimi mu se me sabe kwa kabutai no sa se kristo ana odin kan se nyame na se okupa no mako jirme ho nyome nyine mu kurimdie nzu menya ni aka ono ne se benya nkwa botri ba bre ba chumu o wiase mu so benya wiase nyoma nyinara but I don't know dey na nko se ohwe uri ye djuma uri bo bre biara you know so besumo nyankopon ra onia kasa bi wasi the chief end of man is to worship God oni percent kra onyankopon boyen panse e besumo no onyami e besumo da asa una ubosu ni asase dia bigine ene dia owei na otimi ni onyakopon akwanya bi o se sumuna na ebe hundi pa awo ya sitren obehwe yan ni yamba ni asefo ni asefo kristo kristo bi pie na hini mu amisrao se otie enkwasem so when you Christ of Christ so crying kwa radiate from force what chemi force me cry na my jen kwa but we be tell abrabum na your life will never be the same if you say ben kon wa babo be sesa I mean sure so I yes sir I am so for akwa Hepford and I'm no chance same same if you life word media ministry ho and about chain www.lifeford.org www.lifeford.org telephone number ni se bibi chiwa dia 0244869499 0244869499 ya kwasem ana bye bye.